uthi uzokhona bayasithengela neshampagne bazozikhokela nelobot ongazobot banomoya ongazobot banomoya babendlula futhi uzokhona bayasithengela neshampagne bazozikhokela nelobot
London, Team Gold.
HipHopZeta.com.
HipHopZeta.com.